esanyu mukwano webale musuliro omwoyo webasanyu okunekumira n'otafaanana nseeno omutima gukumaara emmanya nti n'ojagala bazadde bombeesunga bwonontwala bandabe onjanjule nfuuka ensonga noonyesa okubuna enseero sifunyeeyo akwenkana neeyisa ne mukukola emirimu musota sigenda namukoneda kola erinnya nawe kola amaka agesimbisa abantu abebbeeyi nagaana nga tebamanyi mukwano nsaba bulamu kuba bwe bugagga bandonda kkubo nagaana nga tebamanyi mukwano bamala biseera tebaba namazima
Chimachicho, no way to go to Waroka, then I'll wait. Tewali wachikulesa.